Hello, GSM. This is a president, Mad D. Habari zenu jamani, mlopo mikwani, mlopo mitani mnara. Leo hatu shinani na hatu bishani, Yanga humsimni bala. Ligi FA twabeba, sumenuna, pasuka, seshega. Vipya mongei tumebebwa, na ikeki ya ubingwa tunamega. Twachenu tanya watoto jangwani, ukakuta uwanjani utaka. Hatuonu wapinzani, hatuonu washindani, wamechoka, wamesha chaka. 28 kabatini vikombe, ligi pekee, kwengine usiombe. Usishindane na sisi wakongwe, sisi pekee, nye wengine vibonde. Tulisha wambia tumedhamiria mara 10 mfulizo kubeba. Tunavyo shangilia na kufurahia, humtindo wengine atageza. Basi nini wapinzani jifunzeni, kama mechoka na vipigo jiungeni. Nikenda timu ingine ni uweni, oya wana nchi nyeta mbeni. Tunavyo wafanyia tunawakazia, wapinzani wanalia sana. Aswa wale mikia tunawaribia, mpaka wakate tama. Kutoka Viva leo tupo uwanjani, tumependeza njano na kijani. Sio mchezo watoto wa jangwani, kama unabisha karibu uwanjani. Kanda ya ziwa wote piga makofi, wazee wa misumari wote piga makofi, wakali wa temboni wote piga makofi, Arusha, Moshi wote piga makofi, Viva Young International piga makofi, Unguja, Pemba piga makofi, wazee wa Mtogole wote piga makofi, Facebook, Manzese wote piga makofi.